Get free music on mdundo.com.
Haja ya moyo wangu kuwa safi mbele zako, ili ibada yangu ipate kibali mbele zako. Haja ya moyo wangu kuwa safi mbele zako, ili ibada yangu ipate kibali mbele zako. Nikujue zaidi, nikuishie wewe. Nikujue zaidi, nikuishie wewe. Bwana
wasafi mbele
mbele zako Yesu,
ili ibada yangu ipate kibali.
Na kuitaji Bwana
wasafi
mbele zako Yesu,
ili ibada yangu
ibada yangu
ipate kibali mbele zako.
Nikujue Bwana,
nikujue zaidi.
Bwana wa
nikujue wewe,
Bwana nikujue zaidi, Bwana
nikujue zaidi,
o Yesu
nikujue wewe,
Baba Yesu
nikujue zaidi,
nitaji Bwana
nikujue wewe,
o Bwana. Kama si wewe,
ningekuwa wa nani?
Nitoke kwa
nitoke kwako, niende wapi?
Kama si wewe,
ningekuwa wa nani?
Baba
nitoke kwako,
kama wewe
niende
kwako tu nina furaha,
ni wewe tu,
oh Baba,
na
kwako tu nimetulia, Baba, oh Yesu,
na
wewe wanituliza Bwana, oh Yesu,
na
la uzima, ni wewe tu la neno la uzima. I wanna know you more that I may live with you. I wanna know you more that I may worship you, Lord. I wanna know you more that I may praise your name, oh Father. I wanna know you that I may live for you.